dhinaca kalena bankiga adduunka ayaa saadaaliyey inay u dhowdahay in 200% ay hoos u dhacayso lacagaha la isugu diro xawaaladaha sannadkan 2020 sababo la xidhiira xanuunka COVID-19 ee adduunka ka dilaacay dartii. Haddaba xawaaladaha onlineka lagu diro lacagta arrintani saameyn ma ku yeelanaysaa? Sideese ayaa dadka waayeelka ee tegi jiray xarumaha xawaaladaha ay uga faa'iidaysan karayaan nidaamyadan onlineka ee lacagaha la isugu diri karo? Wariyaha Cabdixaafid Cawl Ismaaciil ayaa su'aashaasi kuwa kaleba weydiiyey maxamed cabdisamed cumar oo agaasimaha xawaaladda onlineka ee Tokremet oo ku sugan magaalada London ee dalka Britain.
Saad la socotaba Cabdixaafid, xanuunkan COVID-19 saameyn aad u ballaaran buu ku yeeshay dhaqaalihii adduunka iyo ganacsigiiba, siiba dhanka ajnabiga oo iyagu runtii lacag aad u badan oo billions of dollars diri jiray sanadkii. Imika haddii tusaale ahaan soo qaadano soo dhaafay 2019, dadan 200 million oo ajnabiya oo daafaha caalamka ka shaqeysa ayaa waxay direen lacag 715 billion oo dollarka Mareykanka. Lacagaha la xawili jiray waxay lafdhabar runtii u ahaayeen dhaqaalaha waddankoodii iyo bulshooyinkii rayidka ay ka yimaadeen, maadaama marka walaalaha Cabdixaafid cudurkan caalamiga ahi uu saameyn ku yeeshay shaqooyinkii iyo mushaharadii ay dadku qaadan jireen, waxaa isdhimi kara qadarka iyo lacagta ay dirayaanba la soran karaa. Xagga kale markaan ka eegno shaqaalahan ajnabiga ama muhaajiriinta ahi, khatarta way uga dhow yihiin baa layidhi, iyo halista cudurradan imika faafaya, sababtoo ah walaal waxay ka shaqeeyaan kooxaha shaqada ama xirfada aan job security-gatoodu aad u wanaagsanayn. Waxay u badan yihiin shaqooyinkaasi sifo ay self employed ku yihiin ama iska u shaqeystayaal ay ka yihiin ama xirfad maalayaal.
Waa tahay maxamed, marka haddii aynu eegno xawaaladihii Soomaalida ee ay dadku wax ka diran jireen, saameyn intee leeg ayay ku yeelanaysaa marka arrinkani?
Xawaaladihii Soomaalida ahaa runtii saameyn aad u weyn ku yeelanaysaa, khaasatan kuwii traditionalka ahaa ee ama ku yaalay goobaha ganacsiga sida Soomaalidu ay leeyihiin ama dukaamada, sababtoo ah goobahaas oo dhan waxaynu ognahay in badankooda albaabada loo xiray. Kuwa furan ee weli wadamada qaarkood aan la xirinna, waxaa dhacday in la xadiday ama limit loo sameeyey lacagta intay diri karaan, taasoo dadkii ay option kale ayn maanta haysanin inay isticmaalaan aaladahan casriga ah ee online ka muuqan.
Dadkeeda waa taqaanaayo sidaas sheegtay, de xawaal bay la qabsadeen inay xafiis tagaan ama xarun meel ku taala. Sidee baa sidaa way ula qabsan karaan adeegan onlineka?
Adeegan onlineka raadi waa mid iska fudud. Kolley aaladahan internet loo isticmaalo kamid yihiin social media, Facebook, WhatsApp-ka, kuwaas oo makalu lamid yahay dadkii adduunkii saad ogtahay Cabdixaafid. Imika wuxuu noqday waa connected oo dadku smartphones bay isticmaalaan meel walba waddankii halkanba, easy bay u helayaan inay isticmaalaan telefoonadan iPhone-ka iyo Samsung-ka. Way la qabsadeen oo way qabatimeen, adduunka sidii hore maaho, dadkii way marba marka dambeysa way la socdaan, wala talaabo qaadayaan, wala jaanqaadayaan marba wixii soo baxa caalamka. Marka dadkan target garaynanaya ee macaamisheeduna waa dadkan Yurub ku nool, dadka Yurub ku nool way la haystaan inay isticmaalaan aaladaha iPhone-ka kala. Marka aaladdan kama duwana runtii meelahan markay shaqooyinka buuxsanayaan, foomka buuxsanayaan oo kale, marka waa run tayibal aad u fududaan karaa. Wixii intaa raacsan ee qofkii culays kala kulmana, waxaan u sameynay team customer service oo qofkii luqadiisa kula hadlaya, haddii ama ruux weyn ama qof runtii ku yar adkaato, dee xal baan u leenahay customer service arrintan ku sheegay 4-6 saacadood oo luqadoodii Soomaaliga kula hadlaya, oo step by step la joogay oo la shaqeynaya baan u sameynay oo team u diyaara.
Kaasi waxa uu ahaa maxamed cabdisamed cumar oo agaasimaha xawaalad lagu magacaabo Tokremet oo isagoo ku sugan magaalada London. Khadka telefoonka ugu rameeyey wariyahayga Cabdixaafid Cawl Ismaaciil.